ngimazi, ngambona emlazi, ngathi ngamshela wangishange bani, waphela upapa. Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks,
rocks.
Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks,
rocks.
Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks, uhlala emhlanga rocks.
Lo mntana ukase ngiyahlanya. Last week na machitha wethu engiphane ndiye ngamfaka. Wait, ngamphonsa umlazi uPrince uyazi. Every time I skip the numbers, cause hey, every time I said I'm sucking now. Every time I said I'm sucking now, no. I've been grinding with him since day one. I've been rocking with him since day one. Let him cause hey, we got one. Isn't just a look at shit, they know us. You can't ignore the heat though, you must be feeling us. Cut to the chest, I need another blunt. For first pull, I need another shot.
Uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks. Uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks. Uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks. Uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks again, uhlala emhlanga rocks. Ngimthwana ngangiqala kumaza, ngambona emlazi, ngathi ngamshela wangishange bani, waphela upapa. Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks,
rocks.
Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks,
rocks.
Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks, uhlala emhlanga rocks. Gwala ngepantula mntwana ungathungi, ngizokufakela okushini nje ukuze ungadungi. Gcwele amaparela zibambele inkunza, relax mama. Bethe mina manje ngeke balungu, ngichaze ngesmile and you beautiful. Ngizokufikela uthando lakhupu, mase ngcinyela ibani ngizokhanyisa ngawo. Yellow bone wena wispu, khala amajita asuphethe bani. Wena ufuna lo mntwana ungayiphethe imali, baze bangibiza ngesipupu. Ngifisa wazi ukuthi ngiphethe uthando lakho, wathi nakimi lukhono lwakho. Kodwa ngeke ngikwazi mina ukujola nawe, phuma emhlanga wena uphuma emlazi. Hamba nalo ngithando lakho. Ngambona emlazi, ngathi ngamshela wangishange bani, waphela upapa. Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks,
rocks.
Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks,
rocks.
Uhlala emhlanga rocks, ugele mina ngusikotheni anginamoto. Uhlala emhlanga rocks, uhlala emhlanga rocks.